Yo,
Team Sai.
Shabe pa na ba ipeka njia kulive. Emuntu mwacha ule lo kumfu. Breezy, na T. Wayne. Kwa hali wako ili ya scenario ili ya kwa ati. Abe ingita ba believe amuli kama mwaishu. Batoko ya ba.
What goes around comes back around. I don't know why in me wuje ni kama, kama yeah. Jebe niko wuje ni kama, kama yeah. Jebe niko wuje ni kama, kama yeah. Imwe jebe niko.
Once upon a time Bize mwishita mwiko Hemo tuwa likovetize No mugeo chipo Fede ambide vya wino Kwa tifeni mita Fede ambide apazilo Bati kesi Kwalifimu fteti tike Mlandu wako vudi shofu ini ambu tweake Anshanika Haiketwe kuchikwididi Ansa kamika Bantumi na mapix Nasa tarika Na iso sheshe ushiku vonse No kulande febe pa mweo wako onse Pakuti Fika mutitikide vyo anchita Ukufye tule ya mkwenda kwa nshita 5 years later Harisha pofoni Atikale fya poa ena na watoni
What goes around comes back around I don't know why in me Bushe ni kama, kama yeah Njewe niko Bushe ni kama, kama yeah Njewe niko Bushe ni kama, kama yeah Imwe njewe niko
Shibapu mdala I think lishi nukwa stay in day out Nipacha la 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 Atukunu mokoli puni buwana Bakash big house na babili habana Life ya wa molu mwate menoku imba sana Ha, nita la 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 Asa shita company, ashita fama Isa hapo kulandan back to Zambia Futa ya kujema ni chambo Kwa afya ya kumanya umani Alaba job together na family Asa wa blinded na malaving Imagine ukuya kusha umani Kumuleta muzambia demanding at The wife na bana balea Bali mpapa ata mumenso but tears Mkwesho kumwebu kishapa Fi watu lili ati nobody cares Awa fresh liwa tamfi ya 5 years Yap tai fokusa mfafi ati Chali weke la mochi Le di chile nchuto cha ingila Kula bumu na waliwa sha ingila Chai sa mshapa mabwe hopeless Asa wa fechwe bebe As a result amu
What goes around comes back around I don't know why in me Wushe ni kama Kama Njewe niko Wushe ni kama Kama Njewe niko Wushe ni kama Kama Imwe njewe niko
It's got to be Top music Private label, death row music.